Ngoba kade ngasho ngathi Geza buwana indlovu embile mfule nijikile amthakathi inkomo into yozilahla khona ekhulumeni. Hlaziya mhlaziya ungayiyeki loo ndawo. Kwakhuyiswa besentombi umpahla zakhwele nonokoba kanye vele zonke phansi kwahlabisa impoka sosile. Athikulethi bafana sofika ninethiphile. Ngithanda ngumela njalo amadoda yize noma benithuka beninqoko futhi. Sikulethi mnikazi imali umpoka buyena. Thaba umpoka amagwazi, mphilise umpoka buyena, mvandela umpoka buyena. Usiyama umpoka mbokazi, uthusise umsebenzi umpoka khanyisa, mdomise umpoka jisa. Ivale ngerazi unobhincisa umpoka jobe. Inkosi yamahlathi kupholisa phansi enkandla phesiya kwensuku. Avuma udiliza umuntu engakafika esitobhini umpoka mdletha empangeni emanzimeleni. Avuma umhlopheni umpoka buyena enkandla, mthobise umpoka bhenga enkandla. Usifisa umpoka ngwanyana kwahlabisa ehlambanyana. Wavuma umvumeni umpoka mthuli kumthwili, umpheke umpoka gwana. Bathele ubala umpoka khanyile enkandla, uyolithi shonga eswazini. Melisa umtakazwane olunye. Nginyabeza umpoka ntshangaze phansi ophongwa lembolobo isidoda. Uyo mfana lona lezalenga ilengela esibongweni noma engagqoka isigqoko ziyavela. Ikhulu ikhanda bathi kangeni helmet. Umkashilwe jinde emapindo eceleni ntabe kule nsebe ngogqoze mhlameni. Fale izandla khane ntombe kazilwada akazi ngibona ufana uthaka kangaka. Ngithi ngiyihlabeleyo ngoma yathi into yobhuti abadala kuyithi khane. Ayizwa umajazi mfoka kanyini. Ujazi latebo silona nkuzane embizwa sema ngathi nidedela nomhlukwazo zonke ikhulu. Sika singashiywe masedlule ezandle zamfokathi amluthi obomvu yabekuze bomvu neshobala khona kuza senkalabuthana. Ayizwa ukhothi maphoni maphunilwa najeyini ngoba loo ntombi useyithathile. Sibambi ephula mfana ufana nebhubesi ntombi yavuka ekuseni yabuka ngaphansi yahleka sayade ayibonile. Inqokonqoko insimbi kajaji into engafikozela ufumakhe wayo. Wavuma usigubha eqolo umfoka ntazi umfoka amacanazi. Wavuma usipensi umfoka langa ntiki. Thokozani umfoka mthuni empangeni. Umthoko umfoka ndwandwe edumbe. Wavuma usimphiwe umfoka mbathe edumbe mangosuthi isidoda. Yimi usashathe ntombi engenakhanda ube ayinekhanda yeyokhulu. Ntombi kayihlalanga wavuma umthazi uyavudla umpula yageza maqala ntombi ayibhavanga yabuya nesile entanyeni. Ngithi ngubhusha ngeyithuthwane zimnyama nezadla umtamba zamudla ukude ebhijini. Uzuzu umeseji umfana kakanyini. Ntopiya terisi umfana kabiyela. Untukuza nsizwa thumpothi umfoka amajoba. Thobisa uthi usekeni dlamini. Umeli fo challenges umfoka adubazana. Upha unalethi umfoka cuma. Qinisa ukomenta umfoka ngema umfoka achuba le mthombo. Ngithi kuphuka hlokoloza kuphuka bhenza kuphuka sihlabise kuphuka lindobuhle mfoka buthelezi. Ngisephansi igaja bafanele bekithi akube njalo. Yimi umthathi wenkunza kithi ekhulumela ongasenanyama abangasizwa zisemachubeni. Ngithi hlaba dlula 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 engani uwowadla inkomo yasekhulumeni. Ngithi khala kanjena nje ngiphethe ithimba likangilokwade wagadla umsuku. Ubhesitha ngiphethe ucalimusa umfoka zulu. Ukeyboard uJJ umfoka mbuthulu. Inkosikina ngiphethe ututhane umfoka ndlovu. Ngithi ngihlaba zetha kuthuthu ngiphethe isandla senkawumakhonofela ifisele emehlazi injojo wayibamba wayiyeka inyamazana. Ngikobeza amabele zaphekwa ziyathulula kuyala mluvutho kwenyamazana. Wayibhula wayibhala imigoqo esangweni zaphuma ikuzakwazana zodwa aye segxobeni amavukane. Entanjeni ngiphethe usikilijo uqeda imali wabawubhema usamba semali omkasi ngadalulanga phansi omthuzelanga khona othwalamela. Bongeza umfoka mpongo umfoka jajamulela. Ngithi angibonge ngikhampana jiphi ngibonge nomalamba azadla imbali zembe lakho kuphaka amajambo zidla izitha. Mhlawumbe gijima ngatiyela. Ngidlamuleze ntombini ngidlamuleze funa senzizweni. Ngithi asikhuphuke njalo ezombi mbonqa zolwazi wayitha abaninini. Kuphuka gqizile ndona isaliwa limithi mashelela nawe mfoka nobhakaza luve mfoka jibazana. Wavuma uzikathangathi umfoka sande mandana. Wavuma ungedlani mfoka kanyisa. Wavuma uzikhawu mfoka khumama. Wenza umfoka khumalo shebethu umfoka buyena. Wavuma umbombo wenzizwa impilo umfoka magwazi. Wavuma uthembelani umfoka zulu. Wavuma umalume mathathebulo umfoka ncumbe yengane untombe zethithi ziyakhula ziyaphefenyela. Ngithibambele kanjalo basakaza ngoba ufakela isizwe leyo ngoma. Nelisa umtakahlophe yadini. Lindekuhle umfoka ntshingile. Sakhile unjengoyise umfoka mbombe ntana. Ube usiyalo umfoka zwane ulangalithi umfoka mpungose. Ubheka mculo nobingelela umtakabazi. Ukhozi FM. Kube ngubo zengane obucala isikipa sengane mane bakho nonini yasigqoka umejaho. Intombi zamgqoka zamlinganisa zimshiya khona ifitting room. Thuma isikhwala isicephu somntombi bazayo ukuthi ayidla amadumbe leyo ntothelo. Uyo igqomozile. Ngithi laba, laba, ambe sabi sidalo bayazi na. Anoke nibeke ibhayikhi la. Zisho ngi-back tracking ngoba vele kulahle ngeke babuke. Ashi, ashi. Umkhulu wabo nabo anamahithi nabo futhi abana bahithi kuyazanywa kuyabhathanisa kuhlangana. Umnyama nonyeni. Bayabuza abantu abakhuzeki kubi 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 madoda. Ngithi ngihlaba kanjalo nje ngisebe wale ligola amadoda abanyama ngapheli kuphela amazinye indoda. Nothi sengivala bese ngisho kanjena. Nina huma singa singelana ngobe sabu kumendo uchizo sama singa na masinga na zioko ngoba na zoe chungu zaba baba zaba apa be kalbe zaba kule ya kule zasekulume. Oba befana. Shoo.